CKMusicPromos.com.
Turn it up.
Bow chupo.
Me.
Rap terminate.
Me look at them. Too much.
Young Toast Jack Stan is a beauty.
Dance your music.
Fenty Nikas I catch.
Samyuk China.
Chanta Chamani Kali Wee.
Avaskari Paskari. Katuika Tane Tume Nakapi. Makuisa Wobesa Fenobufi. Kawa Kuatela Kukusha Fiamaya. Palas Makuvika Kuaya.
Kwa vote na bena baka take a po. Noti na gati na bote baka landa po. Leta wanje wa lava feka mboni. Tonti kuwewa tini kamilioni.
Kamilioni. Bakwisana fukare nyengerera ripoti fedyo bebale kamira apanomba ninomo kuteverera
balemo nati kutu tujwe kanji kutu kosha alesa kabumba nga popu mkosha afu kwa wapango kutumwa na mapanga tlowi mapoza femilanga
misambo mutarushe chikwela unomu hata mavoti tatupela
alabufi femwela vetupupa uko waya lakumo na kapampa
atuikata letu umena kapi bakwisa wobesa fenobufi kwa kuotela kukusha afya maya balasi bakuvika kuwaya.
Kwa vote na bena baka take a po. Noti na gati na bote baka landa po. Leta wanje wa lava feka mboni. Tonti kuwewa tini kamilioni.
Kamilioni.
Kusala kusembaika gabapita kuisa tumona basaika bali fusho bufya bona twika tanechi mono kubambelo mnobeta paka be botoni le koku fotia game yo over na shila feleza umwine uso bali fushe fila yo kube na baledia muchalo ensala pa 20 fepe atuputa fe mama tutapaba pokea fanga tu apibo kube na bamea tatale sana kuitaika bachula pafula lesa isa
katuika tanetu umena kapi bakuisa bobesa fenobufi kawa kuotela kukusha chamaya balasi bakuvika kuwaya.
Kwa vote na bena baka take a po. Noti na gati na bote baka landa po. Leta wanje wa lava feka mboni. Tonti kuwewa tini kamilioni.
Kamilioni.
Yote bazembaika mwishi wili yote maribefi maka
tuwa sala no benefiti umu Chinese ukula suti chaunwa chun chun chin chin shi na mipote na njini mubu chushi
on the first ni nangu mipalira chun ha chun chin jira saka manene kuchalo valida na mumane vali mitu alishalila
katika tanetu umena kapi bakuisa wobesa fenobufi kawa kuote la kukusha afya maya balasi bakuvika kuwaya.
Kwa vote na bena baka take a po. Noti na gati na bote baka landa po. Leta wanje wa lava feka mboni. Tonti kuwewa tini kamilioni.
But unless my English is wrong, an investor is one that comes into an area and leaves it better than it was before he came. But the kind of investors we have, when they pack their bags, we are poorer than we were before they came in. And unfortunately, we cannot redress these wrongs in the courts of law, because these people have got binding contracts with our government.
Kamilioni.
But unless my English is wrong, an investor is one that comes into an area and leaves it better than it was before he
came.
But the kind of investors we have, when they pack their bags, we are poorer than we were before they came in. And unfortunately, we cannot redress these wrongs in the courts of law, because these people have got binding contracts with our government.
We do.